amagezi ganesiba omutima ne gunkubirira nga ntunudde gye tulaga mu maaso eggwanga Uganda tulitwala wa ekibuuzo banange neebuuza bana Uganda neebuuza banange neebuuza wetutuuse ng'eggwanga yaffe akaseera kabadde kawanvu ebisuubizo byafuuka na bingi n'essuubi nerigendeera mu bakulembeza abatukiikirira abasinga batwerabira ab'olubatu ne batujjukira bagituddemu banyumya ewooma omuntu awanza seri baggwawo tafutayima nkoze ngenda naye ate miti emiti ekijja ekibuuzo banange neebuuza banayugana neebuuza banange neebuuza wetutuuse ng'eggwanga yaffe to make a yogi a good mother. Yes, and I want to forget what you say. Come my waka and over kusuwa. Manifesto ni watu we matiza. Nayato ways at the funny. This is the chesan, the chilija. Better sorting of the butchery. Abantu bo banyigo bakambwe tafutaye mamalizo lujja esike mubasango bakambeko nakaimba kafeka nuka matukeko ekibuzo banange neebuuza banayugana neebuuza banange neebuuza wetutuuse ng'eggwanga yaffe banange neebuuza banayugana neebuuza banange neebuuza wetutuuse ng'eggwanga yaffe.